So ushaona kama mtu mjinga ameenda Dubai akaiba? Cuz I feel like that's the ultimate level of ujinga.
Wako.
Wa Kenya?
No. Africa ni ngumu.
Oh,
kama
wait, see.
Africa ni ngumu.
Eh, yeah, okay.
Hata kama ni Africa, hiyo ni West Africa.
West
Africa, but most of the cases then meskia is either wa Arabu wenyewe. Low budget Arabs, not like
Ikonini. Yeah, alafu ini like a special episode because by the time tunai shoot square ma protests za finance bill. So alafu kuna mse anaitwa Madina. Hii jina Madina unajua the last time nilicheck ni Isich. Ushaendaga Isich kuna Madina Mall.
Yeah.
So mu associate Madina. I don't know why. I always assumed it's a girl's name. Iliendaje tena Madina ama it's not a haina gender?
Haina gender. Actually it's an Arabic name.
Oh, okay. Inamaanisha?
Yeah, it's Madina, it means city in Arab.
Oh,
yeah.
Okay.
Inamaanisha city in Arab. Na still kuna city inaitwa Madina huko Saudi.
Yeah, but unajua Madina Mall?
Yeah.
Oh, okay. So mimi unajua kwa kuna time nilikuwa gaisi sana. Ni hiyo jina Madina alikuwa na simu tu ni msi fulani alikuwa na dema kama. Okay, so Madina inamaanisha city.
Yeah, so ukienda nchi za Warabuni iko very popular juu supermarkets, nini, malls. Mingi vitu mingi zinaitwa Al Madina. So unajua wanawekanga al ndio ikue kivyao. Madina Al Madina.
Yeah. So Madina inakuwa based in Dubai. Yeah?
Yeah,
uko based in Dubai ama uko based in UAE? Unajua sio assume tu tukisikia tuna assume ni Dubai.
Yeah, unajua hiyo kitu inakuanga confusing between UAE na Dubai.
Yeah.
Dubai is a city. Is a city in the UAE. UAE is now the country. Dubai is a city.
Yeah.
Yes.
Umekuwa UAE for how long?
Naelekea 3 years. Yeah.
3 years. Oh, okay. Okay. So siku ya kwanza ulijipataje huko? Kwanza? Like it's cause kuna mtu aliniambiaga atukishia Dubai unapataga jobs zinaofariwa mpaka kwa airport. Like do you want a job? So I don't know how true that is. So kuna wasi uendaga Dubai alafu wanaenda po wamebaki juu hako wana plan kubaki but wanaenda po. So uli jipataje? Ulitoka hapa jia job ama?
Mi unajua nilianza as a nail tech. Nimekuwa nail tech Kenya. I was a nail technician.
Okay.
So but I was known juu nilikuwa na work na a lot of celebs pia wanani market and all that. So actually watu wenye wanatoka Dubai as clients wakikuja huku they want to get vitu za Kenya si kama za huko.
Yeah.
So wanataka kuget hiyo treatment ya Kenya and all that. So wakifika walifikianga kwangu msiana ni book akiwa Dubai akikuja vacation anani book aniambia niaje utanitengeneza nails mimi nakuja ukuje kwa hoteli ama all that. So nikienda huko nilikonga nasikia stories kutoka kwa clients wananiambia hey wewe na hii talent yako ukikuja Dubai unaweza pata job, yani unaweza fanya job nini. So ilikuwa in mind nikasema one day nita step two out niende Dubai nione venye kuna kuaga.
Okay.
So by that time unajua nilikuwa one of the best nail tech in Kenya. So kama ni pesa nayo nilikuwa at least nilikuwa nashika good money.
Yes.
So pesa yangu kuna mali nilisanya do. Nikasema nitatoka niende nichukue visa and all that but do ikaenda haikuenda poa. Unajua
kusanya do.
Nilikusanya do sana.
Kiacha hiyo cool inakuwa a whole different story.
Yeah, nilikusanya do.
Yes.
So I think hiyo pesa ilipata shughuli zingine mingi. So ikabidi tena nitafute zingine but a good thing nilikuwa nimebaki na kitu kama 70 almost 100. So nikapatanga appearance ya salon fulani huko West. Kwa pia kwa salon for like a week nikalipwa so.
Oh, okay. Yeah. Sasa huko
hapa nikalipwa so moja 100k kwa pia kwa salon for 1 week.
So, salon gani?
Si kumbuki jina but iko West.
Yeah, okay.
Iko Westlands.
Okay. So how many clients are you dealing with? Ndio patwe so lazima iko ni clients wengi sana ama?
No, hiyo ilikuwa tu as in mini, ijulikane tu niko hapo.
Oh, sure,
ilikuwa tu okay. Kitu ka appearance,
mm.
Niko hapo, napatiana ideas, pia na train wase, mm. Natengeneza models wao, unajua.
Mm.
Zile zenye wanataka kama wako na maselebu wenye wanakuja kutengenezwa kwa market,
mm.
Mimi nawatengeneze and all that.
Yeah.
So nikalipangwa so. So hiyo so sikuwaishika.
Mm.
Nilienda direct kwa Tiko,
mm.
Na visa.
Oh, okay, okay. Visa ya yeah. Dubai waga, pesa ngapi?
Inalingana, inalingana. Mm. Na uwa u change kila time.
Na inakuwaga how long? Are you given a few days ama?
Inaanzianga 1 month.
Mm.
Mi, iyo time nikienda, ilikuwa 1 month to 3 months.
Mm.
So mi nikachua iyo ya 1 month.
Okay.
Na ilikuwa ina range kitu, kitu 2018 G's za Kenya.
Oh, okay, okay.
Yeah, yeah, but sahi imebadilika.
Iko haya?
Yes, sahi iko haya. Na sahi hakuna 3 months, ni 2 months peke yake.
Mm. Mm. Oh, hakuna 3 months.
Hakuna.
Na ukipata job, what happens?
Ukipata job, kampuni inakutengenezea kitu inaitwa Emirates ID.
Mm.
Sasa ni ID ya huko.
Mm.
Is either job ndo inaweza kupea kitu ama apply freelance.
Yeah.
Which is very expensive according na ile salary yenye tunaofiwa as Africans huko.
Mm.
Yeah.
Oh, so Emirates ID, uko nayo saizi ama?
Mi niko na freelance.
Oh, kuna freelance.
Yeah, mimi sijaandikwa.
Yeah, yeah, yeah. So freelance inamaanisha umefungua bizi yako huko.
Freelance inamaanisha uko na specific profession,
mm.
Yenye unaifanya ki freelance, either home service or something like that.
Mm.
Yeah.
Oh, okay.
Kama
okay.
Uko na ka base penye watu wako wanakujanga.
Mm. Leo ni mangapi your freelance? Saizi?
Oh, sahi imepanda.
Mm.
Saizi inachezea 10k 11k ya huko.
Oh, okay.
Hiyo ni
ya huko.
Ya huko.
Ah, dira moja wa gani?
Dira moja sasa hii ni 34.
34 ya Kenya?
Yeah. Imeshuka.
So ni kitu ka 300k.
Inashinda 350 kiendelea.
Damn, hiyo ni do mingi sana.
Ni do mob.
Yeah.
Ndio maana unapata most of African wameshikwa na hiyo kitu. Hiyo tu ndio kitu inakuanga imeshika watu huko.
Yeah.
Visa.
Oh, okay.
ID. So mtu akikutengenezea hiyo lazima tumalize contract.
Mm. Mm. Oh, okay. Okay, cause lazima umalize kumlipa.
Yeah, 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 yeah.
Oh, okay, okay. Alafu tutarudi back to stories za Dubai, but lazima nikuulize. Mm. Hizi stories za nini? Umekuwa ukizionaje? Kumekuwa na protests Nairobi. Hiyo ilikuwa on Tuesday.
Mm.
So sijui ulipitia tao?
Tumepita karibu. Tumepita tao actually.
Yeah. Ilikuwaje? Tao?
I think kumanza kutulia. Hiyo time ya tumepita kulikuwa kumanza kutulia. But zenye naona kwa social media ndo zilikuwa. I think wasee wali show up juu ya hiyo kitu.
Yeah, yeah. Alafu sasa Dubai, place ka Dubai kuna taxes. Na taxes ina wakaji. Because I remember there's a time I heard that Dubai is introducing taxes.
Mm. Sahi ziko. And then
ziko.
Sahi ziko. Mi nikienda aku kukua.
Mm.
Nikienda aku sikuwa yona tax,
mm.
But size yiko, but
percent can?
Awajayeka public, awajayeka public ati kuna tax. Inakatwa tu. But ukienda, the worst thing ni eti, ukienda kubai kitu kama e-bag, watakuambia e-bag ni 50 dirham, lakini tax ni 2 dirham.
Mm. Oh,
so inakuja 52. Mm. So e-tax actually ni shops ndo zinaeka, si kitu ya gava.
Mm.
Ni watu wanauza, mtu akikuzia kitu ndiye anaweka tax yake.
Oh, hiyo sasa ni wizi. Wizi tax. Ama?
Yes, but actually like ati gavati imesema ati yo, if you're getting this kind of money you have to pay tax of no, ijawahi tokea.
Ni wase.
Ni wase.
Sio maanisha nikienda niambie mse mimi ukiwa na tax sichukui. Yeah. Wao ni wote wanaitisha.
Wanaitisha na utalipa.
Mm.
Eh, utalipa hata kwa nyumba atakwambia.
Mm.
Eh.
Oh, kwa nyumba rent?
Unajua rent za Dubai si kama huku.
Mm.
Ati utapata tu keja na upee mse na uingie.
Mm.
Ni process hata si kama Saudi, si kama Qatar, ni different.
Okay. Mm. Sasa tutabonga juu Saudi. Damn, ushaenda Saudi. Okay, sawa. Wacha tu stick na Dubai.
Mm.
Dubai unamaanisha nini na rent si kama huko? Process ni gani?
Most of the house ni yearly payment. First of all,
okay.
Wanakupeanga rent ya mwaka, and then sasa hiyo mwaka watakuambia ulipe some months, some checks, na inalipongo na checks.
Mm.
So kama kwa mwezi tuko na 12 months.
Yes, yes.
So watakwambia either ulipe 2 checks ama 6 checks.
Oh,
so 4 checks months. Ama 6 checks.
Mm.
So, every 2 months ama 4 okay. months.
Mm.
Yeah.
Oh, okay. Na sasa ku alafu na sign lease.
Yeah, ni agreement serious, ni contract yenye ukimess inaweza kuweka kongori kubwa sana.
In Dubai itself, yeah. In UAE.
In UAE, is, yeah. Yeah.
Mm. Oh, okay, okay. You ni
but still, kuna zile nyumba za shortly, za shortly payment.
Mm.
Na hizo, sasa mtu mwenye analipa hizo vitu zenye nimekuexplainia ni huyo mtu amerent. So, yeye anarentisha, alafu anapeana monthly. Mm. But ameweka hapo, sasa hiyo ni expemba.
Oh, okay.
Kama mi yenye nalipa, ni monthly.
Mm.
So, that means kuna mtu ameirent, analipanga hizo vitu zote.
Mm.
Sasa mi na garamika tu ameniekea tu kwa bili yote.
Mm.
Juko, ukichukuanga nyumba, hiyo nyumba, kuna contract ya nyumba, kuna contract ya wifi.
Yeah.
Hakuna nyumba ina wifi.
Oh, okay.
Kuna contract ya gas.
Mm.
Yeah.
So, oh, gas inakuja, ni car states, inakuja kwa hao.
Yeah, yeah. Okay. But Dubai kuna zenye, kuna watu wenye wanajinunulia. But kuna Emirates zingine, kama Sharjah. Hiyo ni automatic inakuanga kwa nyumba.
Oh, but unaweza tembea na kitank na kisilinda.
Zi, noma. Sharjah noma. Mm. Dubai unaweza.
So, hii ndio nauliza. Dubai unaweza kuwa na kisilinda. Nikaa niko Nairobi.
Zi. Sijaiona. Mm. Wezi, kuna ufala wezi yona Dubai.
Si ndio nasema. So, inamaanisha houses ziko na gas.
Ni mob ziko na gas.
Nazimwa.
Zenye ziko na hizo silinda, hata ni kampuni ni deliver. Unajua huko hakuna too busy kama ulikuwa ati kama amefungwa busy hapo ya gas. Ni noma sana wezi.
Oh, okay.
Juu ya my license. Utapata kama isho yako ku license ya isho inaweza kuchange your life home mta.
Yeah, najua
license tu peke yake.
Yeah, najua countries za hizo za nini zinakuaga na restrictions kibao.
Yeah, but which is a good thing. Hakuna hiyo yani ati tu vitu tumetapaka kila mahali. Inaleta discipline ya busy.
Oh, lakini hiyo lazima pia nikuulize nini? Floods ziliku get?
Nilikuwa huku.
Ulikuwa hapa?
Yeah.
Okay.
But unajua hiyo floods wase wali ifanya ikakani kama? Ikakani kama. Unajua floods zetu? Ndiyo floods zetu zikuje. Mvua inakuanga imenyesha. Mob.
Yeah.
But unajua hizo floods zenye zilikuwa huko. Mm. Watu wa huko venye walisikia kuna flood Dubai. Kitu ilikuja in mind ni hiyo mvua ya home. But hiyo ni mvua ya masaa. Hiyo flood uliona yote Dubai ni mvua ya some hours.
Yeah.
Si mob. Si mvua mob. Hours, like some hours kuna kuanga kume flood. Yeah.
Oh, but you ni tricky sana kama some hours kume flood because si Dubai it's a very well planned city, sindio?
Yeah.
It's a really planned city. So kuta flood aje in hours ama hii moja ilikuwa one off.
But
si hii moja ilikuwa one off. It does not happen.
It's a well planned city yenye imejipanga na vitu zingine. Haijajipanga vitu I expect. Dubai awa expect mvua. Mvua yenye wana expect ni ile yenye wao wenyewe wanatengenezanga. Of which inakujanga kidogo sana yenye wanaweza manage.
Ya ile seeding ile.
Yeah.
So sino nakuuliza like after it happen hivyo na kunga nikiona mpaka magari zimekuwa kwa boats cuz ili kulikuwa na damage mob sana.
Yeah, juu unajua kuna drainage alafu huko kunaanga milima na mabonde. Inchi ni kaa. Ni flat.
Yeah.
So come nini flat mvua ya less inaweza leta floods zenye ni wazimu. Alafu inchi yote almost let me say like almost 85% ya hiyo inchi iko cement. Yeah, alafu hizo spaces zenye zimebaki ni mchanga.
Oh, okay. Na miti? You can't iko na miti? Like
miti ziko mob.
Na ziko green ama ziko?
Ziko green. Miti zenye ziko huko.
Kusajua ni desert. So inamaanisha they just water their trees, eh?
Yeah.
Afu wametafuta zile miti zinaweza survive drought.
Yeah, hizo ni miti zinaweza survive.
Hizo high temperatures.
Yeah, kuna miti wana choose na kuna miti zingine wanapanda zikiwa less. Kuna miti zingine kuna venye wa China wanapandanga miti zao.
Yeah.
Unaweza enda China, unaweza pita town fulani upate hakuna miti. Leo, alafu ukienda kesho asubuhi ukienda job unapata miti ziko. Wanapandanga mti kama imesha grow.
Yeah.
Mti yenye isha grow already. So wanaipanda, wanaishikilia. Ikishikashika mzizi, wanatoa hizo machine za kushikilia. So China ni a bit different, but I think ni almost the same thing yenye ina happen UAE.
Oh, okay.
But
okay.
I think Abu Dhabi iko na miti mingi kuliko Dubai.
Oh, okay, okay. Mm. Alafu nini li happen sasa after mabiza sisi haribika hivi? Wow, kulikuwa na some sort of compensation from the government ama ilikuwa tu ni natural disaster? Like what happened?
Insurance, kama ulikuwa na insurance ili inakukava, but mostly Dubai insurance si yani si watu hawajalingi sana kuhusu insurance. But also watu wenye waliathirika, mtu ikitukaa gari Dubai is not a big deal. Itakuuma but iwezi kuuma kama Afrika. Juu Dubai magari na alafu watu wako na pesa.
Oh, okay. But by the time kuna unafika Dubai na Neil kwa shashi kwa sindo?
Nani?
Akamsika alikuwa anaitwa nani hicho? Hash Papi.
Yeah. Hash Papi alikuwa shashi.
Yeah, cuz Hash Papi alikuwa na pesa joke hizo area ze.
Yeah, alikuwa na bol sana Dubai, but Dubai si mali unaweza hepa. Ni ngumu sana. US unaweza hepa hizo countries zingine.
Kuhepaje?
As in kama we ni mtu ka criminal nini. Dubai is not a place for criminals. Not unless hawataki tu kushika.
Yeah, najua.
So unajua? Kuna kitu yenye kuna spirit yenye imepandwa Dubai yenye mimi sijaielewa. Ukiingianga hivi Dubai, ukishukanga hivi ndege UAE, kuna software tu automatically huanga zinakuwa installed kwa mwili yako. The software moja yenye sijaielewa ni ya uzingizi, ya kulala, ingine ni ya discipline, na ya fear. Hizo software
fear najua hiyo lazima jo, you are in a Muslim country.
Not even hiyo fear ya religion na Muslim. Utakatwa
kichwa jo.
No.
Zile ni nchi.
Sio hiyo fear.
Okay.
Naongelea fear ya.
Wacha tuanze na hiyo usingizi.
Eh.
Usingizi unamaanisha nini? Is it because of the heat? Kusama sio.
No, I don't know. Me, I've never understand, but usingizi ya dubs is totally different. Inakujanga time uitaki. Time unataka utaiona.
Si ni juu kuna joto ama?
No. Si story na joto.
Okay, wacha tuangalie. Whether Dubai na ya Mombasa, are they close?
Hey bro, Mombasa kuna baridi sana bwana. Hey, Mombasa
Dubai.
Kuna njeve bro.
Yeah. That's how unasema,
sasa hii unajua venye nimetoka. Ni sama. Haijaenda but kana piganga paka chwani.
Celsius.
Hey, kana piga chwani na ujue hiyo ni hiyo chwani. Hiyo ni heat, joto, jua. Na kuna season zina combine, inakuwa hiyo jua heat na humidity.
Oh.
So kama mse ati umetoka huku umepeleka huko changa yako. Unaweza tembea hapa kufika pale. Ni kama msa amekumwagia maji. Humidity inavutanga jasho. Unaona msa anavua hivi shati anatoa jasho. Humidity ni mbaya hata kuliko heat yenyewe sasa.
So ile time kuko heat hivyo, streets ziko clear kabisa. Hakuna watu wanatembea.
Wase wako, lazima mhustle. But unajua sasa Dubai watu hawatembeangi. Kuna mabasi, kuna matrain. Na Dubai gari inazeekanga kila kitu, lakini hizi zeekesi. AC yezi zeeka.
Yeah, kuzikizeeka una utadedi.
AC, kupata gari haina AC noma.
Okay, but nini. Sa, hii usingizi ndio bado si understand. But tumesema, is it hot?
Yeah, it's hot. Yes, but so kuna time
the heat, ama?
No, si kuna kwanga, kuna season. Kuna summer na kuna
winter.
Yeah, na ni the same. Bro, hii usingizi inaanza kukushika maasubui. Masubui, sijui ni venye wameseti hiyo inchi iko 24 hour. But asubui ndo una feeling unaweza. Mi, kama leo nimejishangaa bana, nimeamuka 7. Niko zile za, uni mimi. Aya, nimepata uzingizi jana. Nimepata uzingizi, naanza kusikia uzingizi kitu 10. Ay, najishangaa.
Mi sija hiyo. 10 p.m.
10 p.m. Ya hapa Kenya.
Sio ni, hiyo ni 11 Dubai.
But mi sijai pata uzingizi before 1
a.m.
Sijawai. 1 hiyo ni hata nimemeza Panadol night. Walai.
Kwani kuna Panadol night?
Kuna huko hakuna, by the way, kuna Panadol night.
Unanishtua. Kuna moja inaitwa Panadol night, ni ya kulala.
Ni ya kudoze, inapunguza maumivu na ina doze. Kuna boys wangu ndio alikuwa ametoka Kenya. Hiyo si ya fresha. Ndio alikuwa ametoka Kenya, akaniambia, "Eh bro, nini naendelea hapa bana? Mimi na uzingizi bana." Nikamwambia, "Ah, una uzingizi eh? Unaweza meza Panadol night?" Nikamwambia, "Eh,
tunacheki hata Kenya I think iko na cheki Panadol night. Mimi siko najua jo."
Nikamwambia, "Eh, unaweza meza?" Akaniambia, "Una meza ngapi?" Nikamwambia, "Ah, mimi meza mbili." Alimeza mbili, alishuka flat yangu. Kufika kwa bridge zimezidi. Zilikataa na dai kudos. Ilibidi ni mwende. Unalewanga. Hey, ni strong Panadol night ni mbaya.
Oh, ndio naicheki jo iko Kenya jo. Oh, what makes
inaitwa Panadol night.
Sleep in Panadol night. Kwani nafsi kwa najua jo. Hizi ndio vitu sifai kujua jo yake. Sasa nitakuwa najua kuna Panadol ya kuridis pain na kufanya mtu alale. Mimi sikuwa najua kuna hiyo. Okay,
Panadol night ni noma.
You learn something every day.
Na wase, na Dubai wase wengi wa Afrika wanaitumia.
Hey, tuko na stress, eh?
It's genius stress ama ni nini?
Yeah.
Uzingizi bana ikujangi ukidai. Yaani wewe unaweza kaa hivi macho.
Especially kuko na job the next day.
Eh. But ukiwa na job ni advantage. Especially hizo job za kuandikwa za kwa card. Juu unafikanga mtaa umebeat so mwili na ina doze off tu. Lakini sasa kwa ule mse atiana job kwanza tamaka ama ule mse mwenye ako na job soft. Uzingizie kujangi bali.
Kwanza acha nikuulize hiyo. Nikichukua visa ya Dubai na sina job Kenya. Wanipatie 1 month. Hiyo 1 month imetosha niende nitafute job ama nitakuwa arrested na hasa wakiona nikisolicit for jobs.
Utatafuta job but una make sure before hiyo visa i expire una extend. Yeah, you okay. Extend una uspo extend una inyanga overstay. But sai bro kupata job Dubai na visa ya 1 month ndoto kidogo.
Yeah, yeah. Kwani ndoto. Jobs haziko.
Hey, hizo jaba mnaambi wangu ati unafikanga hivi hapo tuna unaanza kuambiwa ati jobs ziko. Ati ziko wapi? Azija mimi sijai sikia tangu nyenye.
Zilikuwa nakunganikia.
Tambo like 20 years ago.
No, is it 20 maybe? Because I remember the last time I was told was around 8 years ago.
Ulienda ukaona ulienda ukaona hizo job?
Stay share Dubai na plan kuishia this year. Nataka niishie jo. Uishia gana Emirates ama Kenya hiyo hizo?
Ndege ni moja bro.
Ni Emirates.
Emirata tu.
Na Emirata hii Kenya to Dubai wanakupatia wifi ama bado wanatudharau?
Si unalipa.
Unalipa? Hakuna
ni extra.
Free?
Ni extra charges. Yeah.
Na kuna free cause.
Free wapi? Kwa Mwarabu.
Si najua nimekuwa nikitolea wife za ovyo cause wife utravel sana. So sinajua majuzi mimi sikuwa najua kuna kogana wifi kwa ndege. So majuzi nimetumia wifi kwa ndege so niko na shida nikienjoy wife na mwambia hizi vitu natumia hizi hazina wifi. Kumbe cause sana kwa assume Emirates itakuwa na wifi Kenya yao hizo itakuwa na wifi. Unaenda sana. Cause Kenya yao is kile uaga ni anyway unaenda hakuna wifi. So una hope that nikienda na Kenya hiyo is mpaka hapa then the rest. Acheki. So na cheki kama I think kuna siku kwanza nitoka na KLM. So KLM nikafika nayo Amsterdam. Zero wifi. Alafu kulikuwa na sasa Amsterdam to Atlanta ilikuwa na wifi. So unajua nakungata the first time niliona nikasema hizi kitu hizi kwa na wifi. Nikaamua wacha tu ni test. Funny enough ika connect. Acheki. So nika assume cuz Emirates na Qatar zinakuaga hapa. Then all other flights ziko like so niko sure Emirates ya kuenda US iko na free wifi. I'm 100% sure.
Inakujanga
heshima. Kuna heshima tupewagi side yetu I think.
Yeah, maybe. But also kama iko na ka extra charge.
Zizi. Hiyo nini haina extra charge? The only thing uzadu nayo ni vitu mbili. Ni iMessage kwa iPhone na WhatsApp.
Okay,
na pia WhatsApp hawezi weka images. Ni strictly messages which I don't mind. Unaweza chat na mtu.
Yeah.
Una chat ukienda. So inafanya flight
inakuwa short.
So nilikuwa na expect Emirates cuz najua hizo ndege za Emirates na Qatar zinakuaga ni serious sana. So hiyo nini. Okay, but at least nimelearn. Panadol night. I think I need kununua hiyo kitu.
Bro,
sikona jaja.
Utadose. But sasa ubaya yake inakufanya ngo na kwa wiki. Juu lazima ikubonde mwili ndio upate hiyo usingizi.
Okay. So uko unasema the number one thing ni usingizi, alafu kusema number 2 ni nini?
Number 2 ni fear.
As fear ilikuwa number 3. So ushaonaga mtu mjinga ameenda Dubai akaiba? Because I feel like that's the ultimate level of ujinga.
Wako.
Kenya?
No. Afrika ni ngumu.
Oh,
kama Afrika ni ngumu.
Yeah, okay.
Hata kama ni Afrika, hiyo ni West Africa.
Mm.
West Africa, but most of the cases that nimesikia is either Waarabu wenyewe.
Mm.
Low budget Arabs, not like Waarabu wa Dubai.
Yeah.
Au low budget Arabs na
low budget no in Chicago.
Izi kama Egypt.
Mm. Izi, oh shit. Egypt low budget. Okay.
Izi. Mm. Unajua hao ndo ma racist mbaya.
Mm. Yao umetoka hizo nchi zinasora, si ndio?
Ya unajua mimi napata anga some cases, naonaanga some cases.
Mm.
Unaona Mkenya.
Mm.
Ama mtu kutoka nje ati amekufia nchi za Waarabuni, alafu anaanza kwa kulaumu Waarabu.
Mm.
Ati Waarabu ni wabaya, Waarabu mgani?
Mm-hmm.
Sasa tuseme ati mtu amekufia Dubai.
Mm.
ati wanaanza kusema ati Waarabu wanaua wa Kenya.
Mm.
Ati Waarabu wa Dubai wame
O
ule mtu hata kumuona ni shida. Utapatana naye wapi? Waarabu wa UAE, ati as in UAE local. Where are you going to?
The Emirates.
Yeah. Hata kukutana nao ni issue, atakuulia wapi? Huko ni
our citizens wanaitwa Emirates.
Yeah, wanaitwa Emirates.
Nao ma king na nini, ma leaders wanaitwa nini?
Ni masheikh.
Eh?
Masheikh.
Oh shit. Okay. Mm. Oh, okay. Okay. Hiyo ni shay.
Mm.
Ile SH
iyo
SHEIKH.
Yeah.
Oh, unajua sema na Kiarabu jo na shida ni gani tena hii? Bila jana isema sino jo gani Sheikh.
Yeah, so
okay, yeah. Okay. Mm. So so ulikuwa unasema discipline.
Discipline.
Yeah.
Unajua Dubai is I mean, let me say UAE is one place yenye unaweza achwa hapa na simu. But una feel kuchukua, but una feel nikaa kuna mtu anakuona. Yani hiyo kitu sijui na imeplantiwa aje kwa hiyo inchi.
Sindu juu najua kuna consequences. Hata Kenya ni vile tujuagi consequences vizuri.
Bro, una feeling mwenyewe. Hadi ukiwa luu una feeling ni kaa kuna mtu anakuwatch. Yani ujai pata ile freedom ya. Imagine mtu anaweza kubo, mko kwa nyumba, nyumba haina kamera, but uwezi muhiti.
Yeah,
unadhani unaonwa.
Mm.
So lazima ukuwe na ile roju, lazima ukuwe na roju ile ndio ufikie kuhit mse. Yani you always feel that unaochiwa.
Someone is watching.
Yeah.
Okay.
Iyo ndo spirit yenye sijai elewa venyao jamaa wanapandanga into sisi kama sasa expert wenyo tuko huko.
Oh, okay. So kaa kuna follow fight na wife anafaa kumwambia let's go back in Dubai.
Iyo napatanga discipline automatic.
Ukiland tu.
Yeah. Kwanza kama Mwafrika, Waarabu wenyewe wanapiganga ma wife wao. Baa sana. But sisi, bro.
Au wenyewe kwa wenyewe, si ndio?
Wenyewe kwa wenyewe ni sawa. But unajua wao kuna some Arab countries kupiga wife si issue.
Yeah, najua.
Kama hata watoto wenye watoi wamelelewa. Ni noma. Unajua kuna time nilishai panda ndege. Ilikuwa Emirates. I think tukaka karibu na Waarabu. Bwana na bibi na mtoi. Na mtoi alikuwa kijana. Mtoi ni mruya, alikuwa na slap mamake vibaya, nampiga na huyo mother hizi sema anything. Ninamuuliza mbona mtoi anakupiga hivyo, anasema huyo ndio nini, second king wa boma, so uwezi mwambia shit.
Piga mamako.
Mtoi mdogo bana na slap madhake. Nilichukua mtoi hivi nikamwangalisha chini ya ndege nikamwambia unaona huko chini? Ukitry kuslap huyo mother nitakurusha hapa.
Hiyo lakini uko nakuja Kenya, sio uko kwao. Uwezi enda kwao, uwezi dhubutu.
Uwezi dhubutu, eh. Nilimwangalisha hivi kwa dirisha ya ndege nikamwambia yo. Mtoi alitulia divi tulifika o mama, tulishuka hivi akahepa akaniambia kiume nisaidie. Asante sana, napitianga. Mzae alinyamaza juu unajua mimi nakongana.
But wewe ni mtu mzuri. Mimi hakuna vile mtu na save. Kwa unapiga mamako, piga mamako. Mimi niko na shughuli zangu tu.
Mimi ilikuwa inaniboju nikatoi kadogo.
Yeah, na akon mtu anatoshanaje?
Ni kitu ka kijana tuseme 7-6 years hapo.
Yeah. Hiyo inamaanisha me learn from Budake.
No, watoto wana pampi wangu bro.
Nakwambia me learn from Budake because hakuna vile mtoi. Mimi nishona watoi wa kiinteract na mother zao. Naturally because this is the person who breastfed you, whatever. There's that natural love for your mother. So hata vile ukisema hivyo, maybe amefika teenager akaambiwa madam girls are beneath him. So anaweza, so mtu anachapa mother yake, ni mtu amechizi.
Mse alikuwa anadai kung'ora na mimi, nikamwambia bro, unaenda home. Wezi ng'ora na mimi na kwetu, si atukubali hizi ufala.
Kuzinatrai kumaje mnaenda hivi. Unaweza shanga.
Alafu pia haikukua ati ni wa huko, si wa Dubai. Ni Arab local. Ni low budget Arabs. Hawezi fanya hivyo Mwemirati. Hawezi kanyaga hapo tena.
Sindo nashindwa John, kuna shindwa. Oh, walikuwa nakuja Kenya na wanakuja na ujinga.
Na alikuwa hawa Arabu tu wa Afrika wanajifanyanga Waarabu.
Damn, ya kupiga mamako hiyo sijaisikia.
Kalikuwa kana mgonga makofi ban. Kalikuwa kana, hadi nilikuwa na hurumio mada. Na anambembeleza, habibi, wewe.
Okay, so kuna discipline. So, Dubai bado kuna zile executions ama hizo zilisha. Hizo zawezi, rapists. Hizo ziko?
Mi sijaisikia.
Ujaisikia?
But wezi nao, au wapaki. Wapaki ni maro bro. Awa naibanga, but ni chini ya maji na yezi julikana. But ushikwa. Uwezi enda mali, uwezi enda fa. Awa Nigeria wenye wanakostingi chaos mob na mapanga nini. Ushikwa. Utatoka tu hapo ushikwe. Uwezi enda fa, but wanafanyanga.
Kuzina kunganikio na wa Nigeria fulani wakiherepeshana na panga. Walikuwa nazi drag chini kwa flow. Alishikwa, si ndio?
Wanashikwangwa, uwezi enda mali.
Uwezi peleka Dubai, uko najua.
But hiyo sasa ni wewe, hata hawa kwangi Dubai, wa Nigeria wengi wako Sharjah. Wa Nigeria na Sharjah ni mtaya wa Afrika.
So kuna, wacha ni try kuunderstand UAE, zinakuwa 7 ama?
7,
so mimi najua tu mbili, Abu Dhabi na Dubai.
Kuna mi sijui sema zote, but nitasema zenye najua. Abu Dhabi, which is capital. Dubai,
yes.
Kuna Sharjah, kuna Ajman, kuna Ras Al Khaimah, kuna sijui Alain inakuanga Emirates
ama na zote ziko developed hivyo ama Dubai na
unajua
Abu
kuna venye wameka hiyo inchi design yenye kila Emirates iko na stronghold yake. Hasa kama Dubai ni tourist.
Si ndio? So Dubai ndio umekubaliwa kuvaa vile unataka, si ndio?
Sasa UAE kila mahali unaweza vaa. UAE sasa iko strict sana.
Unasikia Abu Dhabi ukipeleka hiyo jingo unza shaka.
But bado kuna wase wanavaa. Bado ina hizo vitu saa hii mostly. Hata Qatar nimereduce. Qatar nimekuwa huko, nimeona si tight vile. But bado kuna hiyo fear. Mali penye hakuna hiyo fala totally kabisa bado haijakubaliwa ni Saudi. Yeah. So utapata Dubai ni tourist. Utapata nini?
Abu Dhabi
sasa huko ni homely. Pale ni homely, sasa unajua makingo wako huko. Na nini huko ni capital city. Fala mingi hakuna. Ni strict sana. Sharjah ni tuseme ni housing. Yeah, housing ni cheaper, sasa wanakulia hapo. Utapata mali kama Ajman ni food.
Okay.
Food na stores za nini za machakula na every. Yani in short kila Emirates iko na stronghold
strength yake.
Strength yake, yeah.
Okay. Yeah, damn.
So inafanya economy ina move.
Alafu so ulikuwa umesema discipline, alafu last but not least fear. Last but not least uko nasema fear. So fear ina kama paje?
Fear ina kama I think ni ile security imewekwa first of all. Juu pale kila kitu inamulikwa, cameras everywhere na vitu kama hizo. So I think ni hiyo security na pia discipline yenye watu wao wenyewe wanakupea. Unajua watu wao wenyewe they are very disciplined. Ni wase wenye not unless umprovoke, but ni mse always smiley. Yani wako tu discipline tu. So I think pia ni spirit tu iko hapo. But hiyo fear na inakuanga everywhere, ukikuwa mahali popote una feel ni kama kuna mse ananiangalia. Kuna mse ananiona. Nikifanya hii kitu na feel ni kama kuna mse ananiona. So wako kafia kako sana. Ukiingianga hivi unakapata automatically.
Okay. Nasikiga makara huko na wana drive hizi magari za kifahari, nasikia ni ma Porsche na ma Ferrari na ma, ama yuna kwa gani story makarao
iko, but inalingana na occasion. Yeah.
Oh, si kila siku?
Si kila time.
Una every day wanatumia gari gani?
Every day, kama sasa Mariam yetu, yao ni TX. TX ya wabunge.
Oh, okay.
Yeah, hiyo ndo sasa Mariam yao.
Oh, okay, okay. Okay, so so wewe mwenyewe unasema ulienda huko uka get like your own ni kama work permit,
okay, nili,
work visa.
Even though nilienda Dubai, nilipata visa ya 1 month. But nilikuwa na target mbili Dubai. Ilikuwa either ni kwa footballer.
Yeah.
Ama nifanya job yangu ya beauty. So venye nilifika huko na 1 month, nilifikia bed space. So kufika bed space, nikaanza kuona venye vitu zinaenda. So wale watu wa bed space, unajua ni watu wanakuanga na wananga mentality ya kugrow. Wao wanatakanga tu wametoka, unajua au ni watu wameuza mali kashamba, wametoka moshada fulani. So mentality yao ni yeye aingie Dubai apate ka job, aanze kufanya arudi home. So nilifika hapo nikaambia mse, mimi naweza cheza futa, na mimi bado mimi ni beautician.
Yes.
Anaweza fanya vitu za beauty, nails. Hizo time nilikuwa sijajifunza semi permanent makeup. So nilikuwa tu napiga ma nails, ma manicure, pedicure, ma nail extension. Nikaambiwa bro, wewe unaota. Kwanza hiyo time nilikuwa na dread. Nikaambiwa wewe nyoa hiyo dread, ingia uanze kutamak.
Yeah.
Uanze kudrop ma CV nini nini. Na hiyo time jua inawaka mse. Nilinyoa nywele yangu, mimi nikaanza kutafuta jobu, soja, nini. But hiyo struggle ikanishinda. So nikakaa tu chini nikaja, unajua mimi sitasikia mse. Sitasikia mse wa bed space anything, nitafanya tu venye nataka. Mimi nikachukua picha zangu za nails zenye nimetengeneza. Nikaanza kupost. Nikapost haikuenda, so sijui nini ile.
Unapost wapi?
Nilikuwa na posta kwa group za wa Kenya. Za
Dubai.
WhatsApp na Kenyans in UAE. Za WhatsApp na za Facebook. Also nikakutana na mse fulani huko Mluya, amejua mtaa. Akani introduce na wase fulani wa futa. Nikaenda trial za futa nikachukuliwa.
Yeah, oh, okay.
So kuchukuliwa trial za futa.
Team gani?
Ilikuwa inaitwa Hata. Yeah. So nikachukuliwa Hata, nikaanza kutrain now. But yuko inanifavor. Hiyo kitu ilikuwa me, life yangu, all my life imekuwa struggle. Unajua nimekuwa street boy and all that. But hiyo vitu zote hazijanipea stress venye futa ilinipea stress UAE. Futa ilinidepress mse.
Kwa nini?
Mi sijui nini ilikuwa happen. First language. Wase wenye walikuwa huko wengi, either wanaongea Kifaransa, Kiarabu, Portugal, na Senegal.
Oh, okay.
Juu ma trainee, ma coaches walikuwa wa Senegal.
Yeah.
Hajui kitu inaitwa English. Na ana expect to perform. Na hapo tulikuwa tu maboi wawili wenye tulikuwa tumechukuliwa, wenye at least wanaongea Kizungu, mimi na Charlie fulani Mnaijo. But huo Charlie Mnaijo, huyo alivumilia juu. Also alikuwa anashikanisha Kifrench. Alafu pia alikuwa mnyang, alikuwa kitu 17. Na mimi hiyo time nikiingia nilikuwa kitu
20 what?
23.
So
mimi ilikuwa niingia as a professional footballer. Not like mtu anaanza. So unajua rules za football. Rules za futa, kama we umepitisha age fulani, unafaa kuingia za professional footballer. But kama we ni age ya chini, unaingia academy. So ni mtu wa age ya chini ni easy sana kujipata kwa main team ama kuingia kupata job. So bro, mimi nilikuanga, uo mse alikuanga na expect aonge hiyo lugha, nishikanishe, na ni perform. Na unajua time nimeletwa na agent, na huyo sasa unajua ukiletwangwa na agent wako na expectation mob sana kwako. So usipo perform ni hatred. alafu resist.
So agent wako alikuwa Mwarabu?
Agent wangu alikuwa Mwarabu.
Okay.
Nilifaa kumutafuta, nilitafuta agent na nilimlipa. So mimi singe manager, alafu weather. Weather.
Alafu sasa ukijoin hivyo unalipwa salary.
Kwanza uanze na salary. Kitu yenye nilipewa ni accommodation na food peke yake. Na unaambiwa unapewa hiyo accommodation na food for some months, like 4 to 6 months. Hakuna salary or anything. Na mimi home. Mi ndo mtoto wa pweke bro. Kila mtu ananiangalia. Alafu unajua ile mentality ya moshada ukitoka nga ushago ati umeenda majuu. Wanajuanga ukifika hivi unaanza kupewa pesa.
Kuokota pesa kwa streets.
So ufike huko uanze kuwapea jaba ati unajua mi na train. Sijui nafa ilikuwa jaba. So nikamua nifanye zote both juu nilikuanga na time. Juu training ilikuanga usiku mchana niko tu. Niko nimetulia. So nikaanza kupost nails zangu. Wacha wa Kenya waanze kutanap. Nilifanya job, nikakuwa able kurenew visa yangu. Nikatoka bed space, nikarenew visa ya 3 months. So hiyo visa 3 months nilikuwa able kuraise pesa ya ID. Ya freelance ID.
Oh, hiyo sasa 3-1 hiyo.
So hiyo hiyo nini?
So equals a EID inaku hold for how long? 1 year?
No, 2 years. Inaanzianga 2 years.
Oh, 2 years. Okay.
So inalingana na venue umechukua. Kuna 2 years ya 3 years. Yeah.
Oh, alafu ni kwa takuuliza. Unaweza explain yao say bed space? Because I think is the explanation in the name. Bed space inamaanisha?
Bed space ni kaa dom. Dom ya shule. But dom ya shule difference ni eti kuna space. Ile wame park vitanda. Juu na chini. Room ndogo kama bedroom. Kama bedroom, 2 bedroom ya kawaida. Yenye si ati ni master bedroom ile big luxurious. Ile tu ya kawaida unaweza pata vitanda ngapi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
So 24 people.
So una rent bed. Una rent bed ya juu ama ya chini. Price ni different.
Okay, ya chini ndio more expensive.
Ya chini inaweza chezea kama 20 Gs ama 18.
Hiyo ni Kenyan lakini.
Yeah, Kenya. Alafu ya juu, ya juu inaweza chezea 15, but inalingana na environment. Kuna zile mbaya za makunguni nini utalipa chipa, utalipata 10,000. But siku hizi pia kuzipata ni ngumu.
Oh, kunguni Dubai. Damn, kutoka kunguni Dubai kuleta Nairobi, hiyo ni stress.
Unajua Dubai kuna the best na kuna pia best
ya
watu wa kawaida.
Okay. So unafanya nails na pia unacheza futa?
Yeah, so nafanya futa, naenda jioni juu prako ilianzanga kitu 7 juu ya weather. Alafu so nikaanza ku advertise, niliendanga tu home service. Ni risk, juu nafaa kuwa na licenses and all that, but mimi nilikuwa tu na risk. Naenda nafanya, narudi bed space. Juu ilikuwa nifanyia hapo bed space juu kulikuwa na space. But landlord wangu alikuwa mchiki. Hakuna mse ufeel ame make it in life kama landlord wa bed space mu Afrika Dubai. Hawa wanakuanga na kiburi.
Ni Warabu, ni Mwarabu fulani.
Hapana, ni Mkenya tu mwenzangu. But yo mse unfortunately RIP. Alidai.
Nilimua?
Waliwana tu. Ni ati yo mse ilikuwa all over hadi kwa news. Alikuwa anaitwa Ibra. Alikuwa anaitwa Ibrahim. Yo mse aliuliwa.
Aliuliwa na nani?
Aliuawa. Saa gava ilisema gava, unajua gava. Gava ya Dubai ama gava ya UAE. Iko na story different sana ikikuja kwa vifo za Afrika. Ikipata ni kesi yenye haiwasaidi. Na ni kesi yenye maybe ni fault ya huyo mse. Yo wanasemanga tu kitu yote kujiondokea. Yeah, but huyo mse alikuwa mse. Okay, si mpoa kuongelea mse ame daddy. But huyo mse alikuwa natuvuruga.
So kila try ku understand ili dedishwaje alikuwa natoka job,
alikuwa na fight ni mse fujo. So unajua madem bro, madem ni watu wengine, creatures zingine zimecreatiwa vi different. Uwezi wanyanyasa for so long. Mademu uwezi wa, especially kama ni wa innocent.
Yeah.
Mademu si watu wa kunyanyasa for so long. Hao ndo watu walituleta duniani, unajua. Mm. Na demu ni mtu anajua venye anaweza kutoa duniani still. Mm. So mse alikuwa anabadilisha mademu like every time.
Mm.
But the bad part ni eti ana mawa mistreat.
Mm.
Anaweza mkula na mpige.
Mm.
Anaweza mkula na mtangaze akuje tuambie sio demu akaje. Yaani alikuwa mse kiburi, yeah.
Mm.
So I think huko penye alikuwa alifight nao mademu. Mm. Walifight vibaya sana juu ya mademu.
Mm.
So gava venye ilisema, ilisema ati alikatwa.
Oh.
Ati alikatwa na kio, juu alikuwa na vurugu fujo.
Mm.
Akakatwa na kio, aka overbleed, aka dead.
Oh, okay.
But watu kwa group na nini walikuwa wanasema ni mademu wamemua.
Mm.
So sisi hatukuwa ijua.
Mm. Na sasa alikuwa nastuko na nani? Na familia yake? Like sasa who takes over the business akidedi?
Akidedi si, I don't think ata busy liko yake.
Mm.
Busy, I think alikuwa anangalilia dada yake.
Oh.
Eh.
Yeah. Okay, so sister yake alikuwa Kenya?
Sister yake alikuwa huko.
Mm.
Yeah. Sister yake alikuwa Dubai.
Mm.
Alikuwa UAE.
Oh, so vile ilianguka sasa sister yake ndiye akam take over sasa.
But wezi take over. So long as body ishapatikana hapo hiyo vitu yote inavurugwa.
Mm.
Hakuna biashara inaendelea.
Oh, so busy ilifungwa?
Hiyo ikuangi busy, hiyo kitu ya iluhusiwi.
Mm. Bet free say ruhusi?
Apana, it's not allowed.
Yeah.
Mm. Wanafanya chini ya maji.
Mm.
Bet space is not allowed. Sharing is not allowed.
Mm.
In Dubai, yeah.
Damn, kuna Wakenya ni manga. Because me, Dubai, nikisikia, this is not allowed. Niko, yes, thank you. Anaacha.
Ah, bro.
Mm.
It's not allowed when police is not there.
Mm.
Yeah, when police is there.
Mm.
Yeah. Wa Kenya wengi hata si kukua huko bila si wa Kenya tu. Ni watu wote wanafanya hizi vitu hata wa Arabu wenyewe.
Mm. Yeah. Oh, okay.
But si sasa au Arabu. Nikiongelea kitu yote ni Arabu low budget si
yeah,
Arabu.
Yeah, najua.
Yeah.
So uliendelea kudu nini for how long?
So futani ilipiga for 3 months.
Mm.
Ikanishinda nikapewa zangu.
Mm.
Nini? Masponsor mashehe waliniita dina.
Mm.
Nikaenda mimi nikawaelezea tu nikamwambia sita make. Mm. Wakasema tumeona potential kwako unaweza make it.
Mm.
Nikasema sita make. Alafu pia futa iwe hii si ati inaweza kupeleka mahali.
Yeah, yeah.
Yeah. So nikamwambia tu mimi sita make nini nini.
Mm.
Wakaelewa tu wakaniacha but wakanichunia.
Mm.
Something small kwa venye nimefanya.
Mm.
Hivyo tu nikaachana naye nikaendelea na story ya beauty nikahama bed space nikachukua room mahali.
Mm. So room ni mangapi?
Room hiyo time walikuwa wananilipisha 1500
dirhams. Yeah,
1500 dirhams.
That's times 34 vile kama so last like 51k.
Yeah. Mm. 51. Yeah.
Oh, okay. Okay, hiyo so, ni room moja.
Yeah, hiyo ni room eh. Mtu anachukuanga nyumba kama 2 bedroom.
Mm.
Alafu yeye anaishi sito. Alafu hizi bedroom anarentisha.
Mm.
Ama hizi bedroom sasa anaeka bed space.
Mm.
So mi mse Mkenya flani alikuwa amenipea hiyo room. Mse alinisaidia sana.
Mm.
Mse alinisaidia sana.
Oh, okay. Na yeye mwenyewe sio analipa do ngapi? The whole space
hiyo ni kitu tuseme 42 G's yearly. Mm. 42 G's za huko. Hiyo ni kama mita okay. Moja
ni
pisa, na nusu huko.
Yeah, ni pesa mob. Focus 42 yearly to divide by 12, tumio ni 3500 per month, 3500 ki multiply by 34, that's a lot of money, man.
Yeah, pesa mingi.
Mm.
Pesa mingi, so
tumio kituka 120k hivi.
Yeah, so alikuwa analipa hizo.
Mm.
Sisi tunamlipa room, ya anasort hizo vitu zingine.
Mm.
So utapata huu msa anaishi free. Sisi watu tunaishi kwa hizi room, tunalipa hiyo nyumba.
Yeah,
anaishi free.
Alafu ya mwenye kwa nadu nini?
Yeah, alikuwa ni mse wa skates.
Mm.
Alikuwa na train watu hii skates.
Oh, okay. Yeah. Okay. Yeah.
Ni boy flani mfiti sana. Ni venye lazima unajua, lazima undugu tukosane, but alikuwa mse mfiti, alinisaidia, alinifunika.
Mm.
Unajua pia kufanya hiyo job ikuwa inaruhusiwa, hiyo time sina ID.
Mm. Yeah. Oh, alafu we mwenye ulikam kumove out of your room when?
nili move out nika move kwa room nyingine after contract yake imeisha. Hey, nimezunguka kwa maroom bro. Because the reason why nazunguka kwa maroom nilikuja nikashika job ya nurse ile mbaya. As in I don't think kulikuwa na nail tech ameshika Mwafrika Dubai kama mimi. Ile tu ya freelance juu salon siwezi andikwa, ni salon kidogo zinaweza niandika zenye ziko na specific permit. Juu unajua mwanamume haruhusiwi kufanya job kwa salon Dubai. It's not allowed, not unless it's a specific, kuna specific salon zenye ziko na specific license yenye ina allow
kuzitabidi uguze madem.
Na hiyo salon bro, sidhani kama utaandikwa as a black man. Ni noma. Not unless we ni mkali. Mi nishaiandikwa. Na niliandikwa na niliwaka hapo. Hata sikumaliza 5 months nikatoka juu ya racist. Nikatoka tu. So ni ngumu kukuandika.
So kitu kayo, ama demo Arabu wanakuja hapo kweli?
Wanakamu. Kwanza wana get excited mbaa sana. Wakiona, mwanaume. Mwanaume anatengeneza kucha. Tujaiona hiyo. So when I get excited, even though nili gain clients, yani kuona, a man is doing this kind of
work. Bashida sini mwa, nini, husband waki ya kikuja, aone, anatengenezwa nails na mwanaume sina kwa nishida tena.
Awananga noma sana. Awananga, nisheria. The only thing hapo nisheria. Nisheria ya inchi. Si ati watu wako na shida. Hata mademu wenyeo kushikwa na wanaume awana shida. But issue nisheria. Na lazima wafuate. Na asa, hata wanaume wanaweza kataa, wanaume wakwao wanaweza kataa tu juu ni sheria. But si ati juu ya nini.
Oh, okay. Yeah. Okay. So hata saizi bado na nini tu kwa room. So that's the only way kuishi. Ndio keep it for you to be financially responsible, ama?
Yeah, saizi sasa nilitoka kwa room. Juu unajua saizi sasa niko nini? Niko na at least niko na freelance na niko allowed kufanya kazi. So napiga home service. Wenye hawana homes, unajua Dubai pia home, kupata home ni ngumu. Wenye hawana home wanakuja kwangu. Niko sasa hivi niko na apartment, si kai kwa room.
Okay. Yoni poa. Alafu so after kuishi your place for that long, unaona
nilishi kwa hiyo base ya homes like more than 7 months. Nikatoka hapo nikaenda kwa room nyingine. So kutoka hapo kwenda kwa room nyingine ilikuwa struggle juu hakuna mtu alikuwa ana understand. Juu unajua pia Dubai movement za kwa nyumba zinakuwa monitored. Wata question. So nikienda kwa mse, nikae kwa room yake na niko na unajua mimi nilikuwa na client naweza wako na more than 10 clients in a day. So hiyo movement mtana sema, bro hapa yezi, so itabidi utafute room nyingine.
Kwa mademu anakuja.
Mademu anakuja wengi. So gava ina monitor hizo kamera inasema kwa nao mademu anakuja hapo kwa
nini? Wanafikiria ni ile servicing.
Wanafikiria ni mambo mengine. So mtana anakuambia, bro, mimi ningetaka ku accommodate but iwezi. Alafu pia kudili na mademu drama kila time. Wengine tu kama West Africa watakuja tu watengenezwe na wakulipe venye wao wanataka. Si venye wewe unataka. Drama inatokea paka wanaita polisi nini. So mse hataki hizo drama. So nimekaanga kwa room not more than 2 months na shift. Na inakuwa struggle. So nikaamua tu kufunga macho nikachukua apartment.
Na saa nini? Kwani unacharge mangapi?
Nails. Iyo time nilikuwa na charge wanchwani za mkono, 100 za mguu.
Mkono ni raisi kushinda, mguu ni raisi kushinda mkono, ama ni vila mkono watadu doido mob?
Ya mkono watu watapeweka too long, watapiga madoido, so ni expense. Na hizo madoido bado zinachajiwa extra, so mtu ataenda up kulipa 170, 200. Iyo ni ya huko, si ya hapa.
Najua. Niko na sinai multiply na 34 haraka. So kani 150 yoni kitu kama 5100 hivi.
Kama hiyo ni 150, hiyo ni kitu almost 5k.
So konsuma 34?
Yeah.
5100 hiyo. Okay. So saizi bado uko tu Dubai?
Saizi bado niko Dubai.
Na clientele yako ni mostly African girls ama?
Sai ina balance. Kitambo I used just to work on Kenyans. Kenyans in Dubai. Ni wengi. But unajua wa Kenya hata kama ni majuni wale tu. Hawata kusupport for long. Hiyo nayo una kama unaweza kuja mali kama nje ukitegemea ati clientele yako itakuwa Kenyans, unaweza feli vibaya sana. Unajua Mkenya atakusupport for long kama unafanya job, haezi pata mali pengine. Weni, yani kama kuna mtu mwenye hata I think paka ni Kenya kwenyewe. Kama Mkenya na kusupport ile fully for long, weni mkali. Either weni mkali ama na otherwise. So mimi wameni support for so long, mimi na appreciate wa Kenya wamenijenga. For so long ile naye wa Kenya wamenijenga. Ile vitu zenye nafanya sahi, zenye nimeachieve sahi ni wa Kenya. But sahi sasa nimeingia mpaka wa Arabu, wazungu, nationality zingine zote natengeneza.
Na Arabu si tricky, Arabu akikuja kwako kutengenezewa nails, hiyo si lazima kuja kama chapa ninja.
But sasa nails hiyo inaeleweka. But sahi sasa nawapiga makeup na kama kitu
so,
kama
sasa kwa nini yako wana hiyo home service wanajua ni beauty.
Yeah.
So hata wakiona si shida.
Si shida.
Okay, kuzisu kwa nasema wanaume hajakubaliwa na sheria.
Yeah, so, unajua unajua sasa mtu kama mimi nishachukua freelance. Na hiyo freelance kabla ya kupay kuna vitu unafaa kushow. Unafaa kushow qualifications na unafaa kushow venye utakuwa unafanya hiyo job. Na unafaa kushow ni client audience gani. So mimi nilikuwa tu mimi nilijieleza tu nikamwambia mimi niko na target na Muslim. Mostly African in UAE. Malika Dubai sahi imekuwa more international. So juu Dubai expat ni wengi kuliko locals.
Locals, yes.
So tulisumbuana for so long but walinipea. Walinipea ruhusa but with a lot of restrictions.
Oh.
Yeah.
Okay. So yeah, imekuwa nini? So saizi bado uko based, bado narudi Dubai,
yeah? Yeah, narudi Dubai, but right now na work with more than 8 countries, not only UAE sasa.
Oh, okay. Yes, kusu uliko metajataja countries kadha zilo umeenda.
Yeah.
So, nisikia mpaka umetaja China. China ushaisha?
China bado sijaenda.
But Saudi Arabia?
Saudi nimeenda. Qatar nimeenda. Job yangu tu ya semi-permanent makeup.
Okay.
Niliachana na nails hai. Sifanyi nails. Yeah, ninafanya nails. Okay, hivi ndo mi work. Sahi niko na different kind of clients. Niko na wale clients wa monthly installment na client wa kila siku. Client wa monthly installment ni wale clients wenye natumia watu. As in, amenipea contract ya monthly. Yeye asiwai kaa vibaya. It doesn't matter penye nitakuwa. But asiwai kaa vibaya. Always lip zake zikuwe checked, eyebrow zake zikuwe checked, nails zake zikuwe checked. So hiyo niko na timu ya nails. Kama hiyo vitu za hizo za makeup, mi nafanya semi permanent makeup yenye ina last from 1 year to 5 years.
Okay.
Hiyo naweza manage. Mi mwenyewe naweza travel all under. But vitu kama nails, niko na ka team kenye kana manage. So in a different countries, nimepata contract ya different countries.
So hiyo semi permanent ni ile mnaitanga ni hina?
Hapana, si hina. Semi permanent. Bro. Kwani hina inakaa hivyo for long?
Zizi mimi sijui, mimi na try ku imagine ni mean makeup gani unasema inakaa for 6 months.
This is a semi permanent makeup. Inafanywa na micropigmentation. Yeah. Micropigmentation inafanywa na machine. Hii machine imetengenezwa in a form of tattoo machine. But ni different sana na tattoo machine. So hiyo semi permanent makeup tunaongelea vitu kama eyebrows. Eyebrows kama umesikia kitu inaitwa micro shading au micro blading. Hiyo ni kitu ukipiga mtu anafaa kufanya 2 session. Ukipiga 2 session inaweza kaa more than 5 years. Kuna eyeliner. Kuna eyeliner na eyeshadow yenye bado still unapiga na hiyo machine itakaa for like 5 years, 2 years to 5 years. Alafu ndo unaweza tena iridu. Kuna lip blush. Hii sasa unaweza piga mtu kama color ya red kwa mdomo. Ikae for that long form like, but hiyo lips inatokanga haraka. Inaweza piga kama 8 months 1 year kulingana na skin ya mse. Kuna yenye inaweza piga 2 years. Wase wenye wako na black lips, black lips kama wase wenye wame smoke nini unapiga pigment hapo, lips inarudi pink, natural pink lips. Unacheck. So hiyo ndo tunaita semi permanent makeup.
Oh, okay.
Kuna easy foundation, but hizo mostly ni wazungu wanafanya, kama warasha wa Arabu. Wanapenda hizo. Una micro pigment ya foundation ya skin yake. Hiyo ina stay for a year.
Oh.
Yeah, so hiyo ndo inaitwa semi permanent makeup.
Sasa, Buda mimi nimeshukuru. So watu wakikutafuta laini kina TikTok wanaweza kupataje?
TikTok, Instagram. TikTok naitwa Madina Beauty Solution. The same na Instagram. Kuna namba yangu hapo, mse anaweza ni reach. Unaweza inbox WhatsApp, but uki inbox WhatsApp, una inbox kwa English juu mse mwenye ana deal na booking za WhatsApp sim Kenya. Juu kila time ana complain. Wa Kenya wana mtext na Kiswahili ya
ile. Eh, hiyo ni lugha yetu jo.
Yeah.
Itabidi alani Kiswahili.
Yeah.
Okay. So sasa nzakupata hivyo, but nimeshukuru Buda jo. Hii imekuwa mfanya nikafilika nishaenda Dubai. Na plan ku travel to Dubai this year nione.
Kuna wase Dubai.
Zizi, nataka tukuja familia, mimi, mtoi, wife. Tukaekae siku kama 2-3 alafu turudi. Kwa hizi vitu zinataka mtoi aone world. So that's like in my whatever this year.
So nilikuwa nataka kusema nitagaramia visa, but sasa umesema kuna kuja na familia. So siwezi garamia visa ya familia yote.
Kona simami yangu siwezi kata.
So ndio ni garamia ya watu wote, acha ni garamia accommodation.
Tukiwa huko?
Mimi naweza lipea BNB. Yeah.
Sasa,
ni siku less, kama ni mwezi hapana.
Zizi, sikukaa. Ni kama 3 nights.
3 nights.
Utaweza?
Hiyo nalipa. Kwani si job zangu mingi nafanyanga na Airbnb? Jumi sikai mahali pamoja. Nikienda Saudi na wako Airbnb. Nikienda
utafanya tuchonge viazi. Tuseme like, hey, you place na ulipua na Madina. Alafu kwa hajalipa. Zengi chonge viazi.
Zizi. Lazima nilipe. Na unajua Airbnb ya Dubai, you have to pay. Si kama ya Kenya. Na una Kenya bana Airbnb unaweza book kupata hapo namba nini. Dubai lazima ulipe. Ndio wakupe namba ya host. Ndio communicate na host akupe details. But nini si expe. Airbnb uko si expe. Okay, kwa currency ya Kenya ni expe.
Okay, but nini. Nafaa kukuja huko na mjunia. Na wife, I think tunafikiria kama si August, tunafikiria latest October.
Accommodation is on me.
Okay, sasa wacha nitakutafuta jo. Alafu tuone niache. But Buda, nimeshukuru imekuwa nini? Session true sana. Umenichanua jo Dubai. At least nimefurahia sana kuchekia TV. Leo nasema hizo crimes za kipumbavu wa Kenya wafanye. Na inakuonyesha basi wa Kenya sio commit crimes hapa Kenya juu. Hakuna consequences.
Hakuna
consequences, sisi tutatulia, si ndio? Compared to my Nigerians.
Alafu pia I think ni shida tuko nayo. Bro, shida inaweza kupeleka mali utaki kuenda. Shida yani ile problem uko nayo inaweza.
Najua.
Inaweza kufanya ufanye kitu utaitaka kufanya. But huko wase wako na shida ni wales. Na hata kama mtu wako na shida anachovenya anaweza manuva.
Okay. So asante sana. So vile musemaga kama kawaida, like, subscribe, hit the notification button, tell a friend. Tukimalizia tukisema eko nini,
lakini niko na gift. Nimekuletea sumu. Sumu fulani hapa.
Okay, wacha
tuone. Tunazitanga sumu hizi. Sijui kama utai like.
Okay, wacha tu check it.
Ini ya Versace.
Buda jo Versace Eros, awe ni mtu wangu wa nguvu sana. Hii kitu jo nimekuwa niki budgetia na sinunui jo. Kumbe ilikuwa inafaa kuja na wewe.
Hiyo ni sumu.
Hizi sasa ndio waga. Kwanza ni ode perform. Si hata ode toilet. Wazi jo Buda jo. Hapo umenijenga kunijenga jo. Watu wangu wanajuaga mimi ni msoa perfumes. Sijaikwambia wewe. Ama unasikizaga iko nini unasikia jo. Sasa shida ni tayari nilikuwa nanukia tayari. Sijui kwa yangu imefeel.
Piga labda watu wanaweza sikia harufu kwa kamera.
Nitajua nione za. Ya Buda, japo umenijenga jo. Wazi jo. All the perform, Versace Eros. Wazi jo. Hii ni another one for the collection jo. Buda,
asante jo. Hiyo ni ya appreciation. Unajua, pia kunipea platform kueleza kitu nafanya. It's a big one. Yeah.
Oh, okay, okay. But vile nilikuambia mimi huwa gatuni msena six stories za watu. So story yako ilikuwa inakaa interesting, vile kwa shindo kiniambia Buda Joe kuna stories za Dubai interesting. So nikaamua at least tupatane. But Buda Joe, shukran, shukran sana. Watu wa Versace Eros Joe ndanukia kama nyinyi.
Wanatuambia ngapa Kenya tumenua 1200 na hey bro.
Yeah. Yeah, but sina kwa kana old toilet, si ndio?
Mm.
Yeah, so ni old perform. Old perform niko sure of course ni more, a little bit more expensive than old toilet.
Yeah, but si venye wa celebrity yeah, Kenya works direct.
Ah, si. Hizo ni akina 200 G's hata nini si 200 hata akina nini hicho. Fanya tuanze kubonga jo perfumes hata Creed. Creed inakuwa goko kaa size ile dola iko chini. Creed ni kitu kwa $300. So ni kwa 40K, 50K hapo.
Yeah, but maselebu hii choche. Oh, chocha. Hey, nimenua hii 250. Hii ni 500K. Ai.
Ah, wakenya wakuende huko. Unavaje perfume ya 500K? Kwani? Unless naibiga na siyogi the whole year.
That is siyogi.
Yeah, like, un-understand?
Yeah.
Alafu pia utafraya kwa na cent moja the whole year. I don't think ni kitu ya kunini cho. Yeah. So tu meenda tukibonga jo ya perfume. Jo, Buda jo, shukran jo. Najwa... Eh, hey, tunajua eh hey, you're one of the few guests on let a gift. Mimi naja kwa game tu hizo let a gift ndio tazizi. Mbona mpika tuna story. So
asante. Nimeona kuna ma media personality. Eh, wako demanding bro. Kama kwanza wa ma show online shows. Wako demanding but nimeona ulikuwa tu muizi nikasema ayo msia mbona ni muizi hivyo. Nilikuwa busy nikaambia pia wangu checking. End up odeira uchukue sumu. Nchukulia tu sumu moja.
No, sikuwa najua mnazitaga sumu. Okay, cool. Okay. you learn.
Lakini unajua sumu ni ya Kenya.
Yeah.
Hey.
Oh, sikuwa najua.
CDJ shitini ali.
Hey, aleta kuita hivu.
Ati, hii ni sumu gani? Hii sumu naijua.
Yeah.
Oh, sikuwa najua. Wazipa ni wa DJ shiti.
Zimi waka mtu wa DJ shiti.
Hey, DJ shiti anazitaga sumu.
Okay, ati, inaka yuli nipita.
Ati ngoja, hiyo sumu naijua. Hiyo ni sumu gani?
Yeah.
Adi uwa mzana muliza ati sumu, ati koloni.
Oh, koloni. Okay. Sikuwa najua jo. Shiti jo iza jo, sikuwa najua slang yako. Yeah, so, but Buda jo. Shukran sana. I think tukotisha outro, sindio? Iko nene.